radiyo impara ivugira ku murongo wa metero 16 kilohertz 12540. Ibiganiro byacu byumvikana buri munsi mu Rwanda kuva saa moya kugeza saa mbiri za nimugoroba. Twumvikana kandi no mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Radiyo impara ibagezaho amakuru avugwa mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, muri Afurika no ku isi. Inabagezaho ibiganiro bitandukanye bishishikariza abatwumva gushyira hamwe tukubaka igihugu gifite umuco kandi kireba abanyarwanda twese, kizira ivangura iryo ari ryo ryose kandi giharanira amahoro ya buri wese. Rubyiruko bari namwe bategarugori banyapolitiki, abaharanira ubwisanzure bw'ikiremwamuntu, abibumbiye mu mashyirahamwe anyuranye, abanyamadini, abahanzi, abanyamyuga, abahinzi borozi, abikorera ku giti cyabo n'abandi, mwese mufite ibitekerezo biteza imbere igihugu cyacu, mugane radiyo yanyu Impara.
Uzasekerwa na benshi ariko muri abo bose uzakirwa n'imbarwa ntugacukwega amatara yake imituri bitatu yanyagukeje ko ari paradiso ntugacukwenda imizumbe n'izindi bagendana n'ibigezeho nyamara imitima ntigerweho ibyo byose ntagahu imishiraniro. Nshuti bakunzi ba radio Impara mwiriweho. Uyu munsi turi kwa gatandatu tariki ya 22 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2014. Ubusanzwe uyu munsi twabagezagaho igitaramo, ariko bitewe n'amakuru uko ameze ubu mu Rwanda, ntabwo twabateguriye igitaramo, ahubwo twabateguriye ikiganiro kirambuye. Uyu munsi rero byagenze bite? Uyu munsi mu ijoro ryakeye nuko abanyamuryango b'umuryango witwa Riprodor ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu batawe muri yombi. Ubu amakuru agera kuri radio Impara kandi ari kuvugwa hose nuko abantu barenga 50 bamaze gutabwa muri yombi, bakaba bayobowe n'uwitwa Daniel Uwimana wo muri Rubavu, ni ukuvuga ku Gisenyi, watawe muri yombi, ndetse na Evariste Nzabahayezu uri Kigali nawe watawe muri yombi, n'abandi banyamuryango barenga 50 bamaze gutabwa muri yombi. Byabaye ngombwa rero ko radio Impara isanga uwashinze umuryango Riprodor mu Rwanda, ndetse yagera hanze agashinga n'umuryango Riprodor nawo hanze y'igihugu. Iyo miryango yombi yashinzwe ikaba yarashinzwe n'umugabo Rutihunza Tobar, ndetse umuryango Riprodor uri hanze ni ukuvuga umuryango ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ariko ku rwego mpuzamahanga, akaba yiyemeje kuzakoresha inama, ni ukuvuga ibiganiro ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Tukaba rero twiyemeje kugirana ikiganiro, akaba ari cyo mugiye gukurikira ku buryo burambuye, kandi twabwira abacikanywe n'iki kiganiro ko tuzakibagezaho mu kiganiro cyacu gikurikira iki ngiki. Bwana Tobar, muraho murakomeye.
Muraho muraho Bwana Faustin.
Radio Impara yifuje kuganira nawe kugira ngo mutubwire neza ibyo mukora, mutubwire neza icyo tugiye kuganiraho, kuko tubona mwatumije ibiganiro by'umuryango wa Riprodor. Ariko mbere yuko wenda tujya kuri icyo kiganiro, twagira ngo mubanze mwibwire abumva radio Impara.
Nitwa Rutihunza Tobar, nkaba nyobora umuryango Riprodor uzakoresha nyine inama conference debat kuri 29 z'ukwa 11 2014. Ubwo rero maze imyaka ibiri nyobora uwo muryango, nkaba narifuje ko twakora inama itari kubera ko hari abantu benshi tugira ngo tuzaganire ku bibazo wabonye bibangamiye u Rwanda, cyane cyane ariko ikidushishikaje kugira ngo duhure n'abantu n'abanyarwanda bakora hano ni uko tubona sosiyete sivile n'abaturage Rwanda bafite imbogamizi nyinshi baterwa n'abanyapolitiki. Abanyapolitiki bo mu nzego zose, bo mu mashyaka yose, urabona inzira bacamo ari inzira zinyuranye kure na demokarasi, ari inzira zisubiza abanyarwanda inyuma, ku buryo abantu bose baba bafitemo icyizere. Natanga urugero rero ku icikamo ry'amashyaka. Amashyaka menshi ari kugenda acikamo ibice asubiranamo, ukumva visi perezida yirukanye perezida cyangwa perezida akamwirukana, ugasanga baratanguranye. Ikibazo gikirimo rero cyane ni uko bikorwa bikoranywe violence itegeke. Iyo violence rero ikaba igaragaza ko abo bantu batumva w'igihugu kiri hari ibibazo byinshi bikomeye bagombye kwitaho, kugira ngo bubahane, kugira ngo bakore amashyaka ahamye koko yagira icyo ageraho. Nizo impamvu zimwe twaza imwe, iyo ni impamvu imwe yatumye dutegura iyo nama, kugira ngo ducyamure abanyamashyaka tubabwira ko barimo bahemukira abaturage na sosiyete sivile.
Kuri icyo kibazo cy'amashyaka kuko ni ikibazo gikomeye cyane, turagira ngo abantu babyumva babisobanukirwe neza, kuko hari ikibazo cy'amashyaka menshi nacyo barakivuga, akaba ari menshi, noneho hakaba n'icyo kibazo cy'amashyaka acikagurikamo cyangwa se abantu bahirikana. Murumva mwebwe muri sosiyete sivile, muri Riprodo muvuga, murumva ari iki mu by'ukuri mugomba kubwira ayo mashyaka? Ni iki mugamije kugira ngo icyo kibazo cyumvikane, mbese kigire uko kigenda, uko cyakosoka?
Amashyaka kuba menshi byo ni icyifuzo gituruka kuri demokarasi, ko amashyaka aba menshi. Ariko ubwinshi bwayo kuba nabwo aba akabije kuba menshi cyane, nabyo ntibyakagombye kuba byiza. Ariko kuba ari menshi byo nta kibazo, igihe cyose yakubahiriza amategeko yayo. Ayo mashyaka rero agiye kuba menshi cyane, agiye no kuba atagira icyo twita fayaniwa, nta mategeko, nta ibitekerezo bihamye, nta gahunda afite, mbese ibi bita poze dosiyete. Kubera iyo mpamvu rero ubwinshi bw'amashyaka bituma nanone akora nabi, kandi agakora mu gihe abantu batari bari biteze, ahubwo ko yakagombye gukora neza kubera ibibazo yakagombye gukemura. Amashyaka ubundi abereyeho kugira ngo nyine yakengeze amatwara ya demokarasi, arere abaturage, abigishe kubahana, abigishe uko amatora yanagenda, abigishe inzira zindi zose zageza abaturage bose, abaturage ku majyambere. Iyo rero babitanzemo urugero rubi, neza abantu bakwiye batukana aho banyuze bahigana, ukavuga ko abaturage bazabakurikira. Njye nk'umuturage ntabwo nakurikira umuntu ugenda acagaguranamo n'undi. Ibyo twari dukeneye, twari dukeneye ko nk'ubu dukeneye abantu b'abagabo bafite ibitekerezo bihamye, abantu tuvuga ngo tujye imbere bakatuyobora. Ariko iyo bagenda basebanya, bamwe kubatuka abandi ibyo batakoze, abandi babeshyera, mbese usanga ari urukozasoni.
Hanyuma ku icyo kibazo cyo kuhirikana, cyo gucagaguranamo, ni izihe nama mwagira abo banyamashyaka? Ni izihe ngero mwatanga kugira ngo icyo kibazo kibe cyahagarara, cyangwa se bumve ikigomba gukorwa?
Ibiro icyo kibazo kiri mu mashyaka yose, guhera kuri FPR kugeza hanyuma aho hose nta udasanga abantu bacagaguranamo kandi bari bagombye gufatikanya kuko hari icyo akakita ko ni muri opozisiyo muri efuperi akaba harimo opozisiyo ntabwo wamenya ukuntu amashyaka nyine acagagurikana mo abyara ubwayo opozisiyo hagati yayo bakavuga ko ari kurwanya ubutegetsi none se efuperi ifitemo kabiri ubwo iri kurwanya ubutegetsi riba riri ari efuperi ibice bibiri izo rwa opozisiyo zimo mu mashyaka ni icyago gikomereye demokarasi mu gihugu kuko ahandi usanga ishyaka riri ku butegetsi ribiri rindi rivuga ko ritavuga bumwe naryo ariko bikaba byombi bifite umuntu uboneye mu gihugu nawo abo FPR ibonye bavuga ko hari bayopozaho abenshi ikabacakira ikabashyira mu buroko ubwo urumva uri mu buroko ntaho wavugira niho kukwica niho guta umutwe abandi nabo bageze bakagize opozisiyo mu kandi kandi ukumva ngo ibyo nayo ndabona kubwira intangira ngo perezida cyangwa visi perezida bari gutanguranwa kwirukanana ubwo se urumva nyine ibyo bari kwirukanana barapfiye
hanyuma rero muri wenda tugiye muri inama muri inama cyangwa se ikiganiro mwateguye hari abanyamashyaka barimo wenda bazumva inama muzabagira nibura kugira ngo babe bareba uko ibyo bintu byahagarara
twatumiye abantu ku giti cyabo ntabwo twatumiye amashyaka ariko mu bantu twatumiye cyangwa tunagitumira wakumva agomba kuza kumva izo nama yaza tukaganira tukamwereka aho igihugu kigeze kirindimuka kijya mu rwobo hanyuma nawe akareba bagashoza bakareba ko aho bari kujyana igihugu ari habi turashaka ko bashishoza bakareba bakagira umwanzuro bafata noneho ayo macakubiri bakaba bayashyira ukwayo ariko rero ntabwo tuzatumira amashyaka tuzatumira abantu ku giti cyabo
nibyo ngaho rwose mushuje neza ariko se hari nibura nk'ishyaka rimwe cyangwa abiri ryaba ryarigeze rigana societe civile kugira ngo barebe uko bakemura nk'amakimbirane aba ari imbere mu mashyaka
ntabwo babyumva bo ntibazi iyo bari kujya baragenda nyine nk'abantu nayifu baragenda gusa bareba imbere ukagira ngo hari ikintu kibaziba amaso bakareba hari n'abavuga ngo hari inyungu zabo z'inzazo kuko ureba inyungu z'abandi areba neza babandi wita rubanda nyamwinshi rubanda rwose ntuguhanze amaso nawe uburyo uba urimo iyo wicayemo inzu ya rubanda nyamwinshi yiwe nawe uhiramo ubwo rero ni ukuvuga ngo n'izo nyungu wita ko ari izabo sinzi icyo bareba sinzi icyo bagamije kuko n'inyungu zabo zipfira mu kutareba imbere
hanyuma ni iki mwebwe kuko ni muri mu mashyaka muri muri sosiyete sivile ni iki mubona gituma amashyaka acagagurikamo aho kugira ahubwo ngo abantu bamwe bavemo bajye gushinga andi mashyaka mubona icyo kibazo cyaba kimeze gute
njye ndavuga nko gushinga ishyaka atari bibi wakumva we atacyumvikana cyangwa atagishatse kuguma mu ishyaka yarimo kera agahinga ibye nta kibazo ikibazo ni ukuguma mu ishyaka kandi atakirimo atacyubahiriza amategeko yaryo hari amategeko ashyigira ishyaka hari imitekerezo hari za ideolozi ziba zirimo hari dogitirine y'ishyaka riba rigenderaho n'ibindi bitekerezo n'imigambi iba rifite ushobora rero gusanga iyo migambi wari ufite itagihunze n'iryo shyaka wari urimo aho kuritaba rero wavamo ugashinga ibyawe ibyo nta kibazo kirimo ariko ikibazo ni ukuvuga ngo ushaka kurimbamo kandi urashaka kurimbamo tubone ngo turi efudeye yitwa izina ry'umuntu iyi efudeye cyangwa se mugi cyangwa musizi ukamenya ko none watanduka kigeze nabwo ntabwo uburyo bwo gukora imbunzi kugira ukwiye kwamagana naho amashyaka yo wakumva kuko ashaka kuyimba umutwe we akawugeza ku bantu bakamuyoboka urumva se ko wowe hari ingorane waba ufite kuri icyo kibazo
none ndumva ngo nk'umuntu uyoboye umuryango wa societe civile inama mwagira amashyaka cyangwa abanyamashyaka wo kugira ngo bajye kurwanira mu ishyaka rimwe ni uko umuntu aramutse yumva atacyubahirije amategeko cyangwa se amahame y'iryo shyaka arimo wo kugira ngo agende aricemo avuge ngo nanjye ngo mbaye perezida cyangwa muziki ni uko nawe yashyiraho iryo shyaka niko mu
izo nama yagenderamo akajya gushinga ibyo abishoboye
nibyo rwose ndikumva rero
ariko ndi natube ibyo arimo akagenda neza agasezera akavuga ati kuko ubundi no mu ishyaka rwe wumva dukorera abanyarwanda hari n'ibintu tugomba guhuriraho twese nk'abanyarwanda noneho utwo tuntu duke tuba dusigaye tutumvikanyeho nizo twatuma ujya gushinga umutwe wawe naho ubundi nk'abanyarwanda hari icyo tuba twumvikanyeho twese tugenderaho hari nk'amategeko n'agenga amashyaka hari constitution n'ibindi byose bigendana n'ikiranga umuco w'igihugu ntabwo amashyaka yose niba avuga ko ashaka demokarasi icyo ni ikintu twagezeho twatsinze twese turi nk'abanyarwanda tukavuga ko ishyaka ryose rizagenda kuri demokarasi ariko tuvuge mu byerekeranye no kwiyobora niba wavuga ati mu ishyaka ryanjye ndumva twategeka ko uburyo ubu izi ni uburyo bwe yazabugeraho yazajya yazafata ubutegetsi agategeka uko ashaka ariko ryahame rya demokarasi ryahame ryo kwishyira kwizana ryahame ryo kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu umuntu ugasanga amashyaka yose ibyo bintu abiharanira nta no kwijyaho impaka urumva rero ko amashyaka yagombye kuba apfa n'utuntu tutaduke cyane muri rusange ibindi baba byumvikana ariko utu twa diferanse ntitwaziri ku muntu nawe abishatse abishoboye yakwishakira kuko burya mu mashyaka nyine yo kurwanya kugira ngo uzajye ku buyobozi iyo ugezeho no kubwira icyubahiro bitanga ishema bitanga no kuba nyine wagira amateka azagaragara mu gihugu ni ibintu biba bifite ishema
ndumva iyo nama mu by'ukuri mugiriye amashyaka ari inama yumvikana kandi amashyaka aratwumva abayobozi b'amashyaka n'abari arimo barumva radiyo Imara mwumva iyo nama bagomba mu by'ukuri kuyifashisha kugira ngo bo gukomeza gucagaguranamo ahubwo buri wese niba atumvikana n'undi umwe ashinga ishyaka rye wo kugira ngo akomeze gutoba iririmo kuko nakomeza kuritoba niyo mpamvu bavuga bati afatanyije n'umwanzi kuko umwanzi aba ashaka ko ayo mashyaka akomeza nyine kurindagira gutyo tukaba rero twakomeza tureba kuri iki kiganiro muzakoresha ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 11 tukaba tureba ku ngingo ya mbere ahantu mwavuze yuko hari ibibazo impamvu zigaragaza zituma mu by'ukuri abanyarwanda badashobora guhangana n'ibibazo byo kurwanya ibyo kunyereza abantu mu Rwanda cyane cyane mugatanga urugero rwa Dr. Leonard Hitimana ndetse na Colonel Cyiza Augustin bavuze ndetse n'ubu hakaba hari indi mirambo iri kuboneka mu kiyaga cya Rweru muri kumva mu by'ukuri impamvu zituma abanyarwanda badahangana n'iki kibazo ari izihe
ikibazo ndakubwiye nyine ahubwo natwe turi kwibaza wabonye ko navuze iby'amashyaka mbiyama barimo bacagagurana nyama ubutegetsi buriho buri mu Rwanda burarigisha abantu uko bwije uko bwakeye ubu twatanze urugero rwa Dr. Hitimana Leonard na nyakwigendera Cyiza Augustin ari nko gushushanya gusa ariko abantu babura batangiye kubura kuva FPR yafata ubutegetsi uburyo babarika noneho umuco intambara ikirangira ubwo byenda babona uwavuga bati ni intambara agira cyari mu ntambara ariko bariya ba Cyiza bazimiye mu mwaka w'2003 Cyiza Augustin na Leonard barazimiye ubwo ayo matora yazimye n'abandi benshi harimo bagiye bazimye abatutsi bwa Buganda hari abagiye bazimye abatutsi hirya no hino abo bose bazimijwe n'inzego z'ubutegetsi cyane cyane gutsinda umutekano umutekano rero abantu bashinzwe kugira ngo abantu baburi bari biswe kuri gitwo kuri gitaro ni ikintu kubijyanwa n'umuntu mu butegetsi akabura aho afunze ibyavuzwe ahubwo bakwirirwa bavuga gusa ngo umuntu nabo bakize bavuga ngo basanze ngo abacengezi mu ishyamba rya Congo hari n'umuminisitiri wigeze kwiyanukira aravuga ngo bwariwe ngo n'ingo nazo muri Congo nyamara abo bantu ntibarenze umutaru uretse ko imodoka zabo zagiye zitoragurwa aho ngaho hafi aho bagiye bazijyana kuzisha byo kuyobya marari uwo muco rero ntabwo uhagarariye ko abo batsinda kuko bwarakeye hari abagiye babura n'abandi bagiye mu rwego bakanaboneka ariko bakaboneka imirambo iyo umurambo ubonetseho nibura bituma bene wo bakora deyi noneho bakamenya ko umuntu yapfuye bakamuhamba nabyo ariko nta manza z'ibura byabo bigeze wumva zigaragara ibyo rero kuva icyo gihe kugeza n'ubu uwo muco umaze konka mu butegetsi bwo mu Rwanda uwo muco mubi ku buryo bajya gufata n'abantu mu Buganda bumvise abasore bagiye gufatayo b'impunzi barabafata ngo bajye kubaca imanza mu Rwanda hari abajya ugeze kujya kubikira mu mahanga babaniga ngira ngo warabyumvise nka dr na koroneri Kayigaya hari n'abandi basirikari benshi abasivili bo ntibabayika ari Mozambique ari muri Afurika du Sud hari nabo izuba irutse kuko ngo bazimiye muri Kenya abo bose uwo bose ni umuco mubi kandi kibi cyagica wo mu Rwanda wo ngo arategeka arabihakanye akibwira umutagatifu ati njyewe nawe nakoraho ariko mu kandi kanya ati umuntu uravuga ati umuntu uravuga ntazarara ntazaryama n'umuntu ufite ku munota uzamuhiga ku wundi ubwo ari guhigira abantu nawe ntazi ko nyamara uri umureba nawe nyamara umuntu umwe urategereza nawe umuntu umwe urahari ntabwo azawurenga ibyo rakira abandi ntibyo kuvuga ngo rukira mu kaso ejo gatwara nyuma muri make rero ndakubwiraga ko ibyo bibazo birababaze ari muri rwego wumvise iby'abarundi n'abanyarwanda barimo baterana amagambo tukaba rero twe tugira tuti dusabe inzego mpuzamahanga zidufashe gukora geti y'ibyo bintu ariko atari ugukora geti gusa turebe n'ukuntu byahagarara nk'ibyahagarara rero amashyaka akitwara kuriya uko amashyaka yitwara kuriya yitwara nko mu gihugu cy'abantu bagashyize abantu bagashyize rero bashobora kugenda kuri ibyo bashaka mu kanya mu mwanya bakaba bajya mu muhanda bakagaramamo nta biti mu Rwanda rero gihugu ni igihugu giciwe kandi igihugu ni ikibazo gifite ibibazo bikomeye cyane cyane ku miyoborere yacyo kuko urabona nyine abantu bashize bagira ubusa abashoboye guhunga babasanga mu buhungiro bakabatsindayo rwose ni ikibazo abanyarwanda bose ari abaturage ndetse n'abanyamashyaka bakwiye guhagurukira aho kubanza guhagurukira kunigana ubwabo
kuri iki kibazo muvuze kuko ni ikibazo gikomeye cyane hari muvuze abanyarwanda uko bameze bafite ubwoba imbere mu gihugu amashyaka ari gucagagurana bamwe bahirika abandi ntibashaka gushinga yabo amashyaka ahubwo ni ukuyarwaniramo ariko n'umuryango mpuzamahanga ufite imyitwarire iteye ubwoba ku buryo idasobanutse aha twatanga urugero rukomeye ni urw'imirambo yagaragaye mu kiyaga cya Rweru imirambo yaragaragaye ibinyamakuru mpuzamahanga birasakuza Uburundi buvuga yuko bwakoze iperereza buvuga ko imirambo yavuye mu Rwanda. Mu Rwanda bavuga ko iyo mirambo atari iyabo, kugeza naho igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyavuze ko cyakohereza impuguke, ariko ibyo byarahagaze, ubu byaricecetse. Mu by'ukuri tukaba tubona yuko umuryango mpuzamahanga usa naho uri ukingiye ikibaba abica abantu mu Rwanda, ubutegetsi bwica abantu buri mu Rwanda. Ni iki wenda nk'imiryango itegamiye kuri Leta, n'imiryango twita sosiyete sivile nk'umuryango wanyu urimo, ni iki mukora, hakorwa iki kugira ngo nibura umuryango mpuzamahanga uhaguruke? Ni iki kigomba gukorwa kuko ni ikibazo gikomeye?
Cy'Abanyamerika na intervention yabo nabo dukunze kuvuga ngo bashyigikiye ya Leta. Twagaruka gato kuri Amerika na politiki yabo y'ububanyi n'amahanga. Muri Abanyamerika ubwabo tuvuga bakanitaho, bakanareba muri politiki yabo y'ububanyi n'amahanga, ni politiki bahariye perezida na sena gusa. Abandi baturage bo muri Amerika bamenya ibera hanze. Iyo politiki rero mu by'ukuri ikaba igamije gusa kureba inyungu z'ubucuruzi, nicyo kintu kiri imbere, nicyo bashyize imbere. Ibindi byo muri politiki byo kuvuga ngo wajya kubiyambaza ngo hazakora iki, ibyo bintu ntacyo bibabwiye ubareba hari ifaranga. Ni ukuvuga rero ko ubaha ifaranga, utuma bacuruza, utuma inyungu ngo rezentere Amerika zitere imbere, uwo muntu ni Abanyamerika birebera. Ubwo rero abantu batutumana Abanyamerika bo bakabona inyungu zabo ntacyo zibaye zidahungabana, icyo gihe ntacyo bibabwiye kuko hapfa Abanyarwanda batanu, hapfa si igihumbi, hakongera gupfa za miliyoni. Abanyamerika babonye ko ari insensible kuri icyo kibazo. Ibyo rero Abanyarwanda bakomeje kuvuga ngo Abanyamerika, Abanyamerika bazakomeza nyine kumera gutyo, kuko ingufu za mbere ni izabo, ni Abanyarwanda ubwabo, si Abanyamerika, si Abanyaburayi. Abanyaburayi nabo urabona ibibazo bafite, ntabwo bazabigushingukamo ngo bajyayo ngiyo, cyane cyane nabo barebera ku Banyamerika bati iyi mbugiri. Ubu rero bafite ingufu hariya ni Kagame. Kagame yagize gutya turumbanya Kongo, Kagame yagira gutya afata ayo magi amanota ari muri Kongo ayafata barayagabana. Izo za sosiyete zose niwe ubitumirayo, niwe uzirengera, niwe ufite abo ngabo bashinzwe umutekano wabo. Urumva yuko mu by'ukuri mu nyungu z'Abanyamerika Kagame yirindiramo ngo byumve. Ibi rero Abanyarwanda bakomeze kumureka ngo akomeze aze gusahura Kongo, akomeze ajya kureba za peteroli ziri nawe abariho akomerera, bakamwohereza ibindi byangombwa n'ibindi byangombwa byo gusenya. Icyo gihe urumva ko Abanyamerika bazakomeza kugenda bashyigikira uriya mugabo. Sindi rero icyo wagura ngo icyo aho dushishikariza aba mbere ni Abanyarwanda ubwabo bakareba ibibazo bibugarije, bakareba ko barigishwa buri munsi, kuba rigisha nta kindi ni ukugira ngo uriya muntu akomeze kugira ingufu. Uko agira ingufu rero arigisha abantu, Abanyamerika baravuga bati uriya tumushakira. Sindi ni munyumva
rwose. Aho ngaho ndabumva, kuko Abanyarwanda bagomba gusobanukirwa yuko ufite ingufu nyine zo kwica abantu ariko bagakomeza kugera ku nyungu zabo, uwo ngo niwe bavuga ko akomeye, ko ari umugabo, ko bagomba kumufasha.
Uwo ni umuntu wabo, niwe bavuga bati turi umuntu wacu.
Nibyo rwose.
Ibi rero bazakomeza kuvuga ngo gituye ko ngo Abanyamerika, Abanyamerika bo icyo bashaka ni izo nyungu, bapfa ari miliyoni, hapfa abantu batanu. Icyo bashaka ni inyungu zabo ko zitera imbere, ahubwo noneho bakamuha n'ibikoresho byo kugira ngo agere ku izo nshingano zo kunoza ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, cyane cyane
ikintu gisa no kumvikana cyuko abanyarwanda mu byukuri bararangaye, abanyarwanda basa naho bategereje ko hari undi muntu uzabarwanirira, ko hari undi muntu uzabaterengera, ko amahanga azabarengera, ko ahubwo bagomba gukura ya amaso bakaba bagomba kwirwariza ikintu cy'akaba icyo bagomba kumenya. Aho ngaho twa turi kujya mu mwanzuro umwe
nuko mbibona ibibazo by'abanyarwanda ubwabo nibo bazabishakira umuti, ni nabo bazawubona. Niba ukomeza gutegereza ngo Abanyamerika bo uko bakora ntabwo bazahindura, ntacyo bazahinduraho, kuko biri mu nyungu bita ngo ni Abanyamerika. Mu gihe harimo inyungu zabo nizo barengera, ntabwo baje kuvuganya Abanyarwanda ntacyo bapfana nabo. Bapfuye bagashyira inyungu zabo zikagumaho, ibyo ntibibareba.
Reka rero tujye ku kibazo cya kabiri, tuvuga kuri aba Banyarwanda ari twe twebwe nyine n'abaturage n'abandi bose. Hari ikibazo cya kabiri muvuga mutese Abanyarwanda, ngenekereje kugisobanura kuko murakidusobanuraho, kuko ni ikibazo mwibajije. Mutese Abanyarwanda, mu kwemerera ko itegeko nshinga ryahindurwa kugira ngo ubutegetsi Paul Kagame akomeze ayobore u Rwanda, ese Abanyarwanda baba bazi neza icyo biyemeje, ubwo butegetsi biyemeje gushyira imbere, bari kumva neza ingaruka bafite imbere zabo ku butegetsi buzagumaho gutyo? Mukurikije imitekerereze y'Abanyarwanda, mukurikije uko Abanyarwanda bayobowe, n'uburyo bari gupfa, n'uburyo bari guhangayika, n'uburyo bari guhunga, muri kumva Abanyarwanda uko mubabona n'uko mubazi, mubona bimeze bite?
Ndi muti kubona ibyapa yuko abantu bifuza ko Kagame izana ku izana yaguma ku butegetsi, ndetse abanyamashyaka bamwe barimo bitwa abasafiri, niba ari safiri
ni Musa Fazili,
Musa ari mu wa mbere batanze igitekerezo, hari umudamu witwa Mukabuna ni nawe akurikizaho, n'andi mashyaka yose amashyaka nyine ashaka kugaragara muri iyi minsi ya mbere aravuga ko ashyigikiye ko itegeko nshinga ryahinduka kugira ngo nta kindi barihindurira, si ukuvuga ngo ingingo zindi zirimo zitameze neza abantu banazaga kuzikoraho, oya, barumva bifuza gusa ko bakora referendum kugira ngo uwitwa Kagame Paul umaze imyaka irenga 20 ageze ku Rwanda akomeza ubutegetsi bw'imyaka 20. Uzi ko bwa mbere itegeko nshinga bavuga ngo rizajya rimara imyaka 5, iyo myaka ni mikeya, nimwongeze ibiri noneho nzakore manda imwe. Barayihindura bati imyaka nibe irindwi irashize, none indi ishize nayo indi igiye kwikubitaho nayo igiye gushira. Niyo wamuha indirimbo nayo izashira, niyo wamuha indirimbo akabikubakanga izashira, ariko si igihugu kizaba kigeze kiganaye. Nakubwira ko abantu barimo barigiswa nanjye umutetsi warigiswa nibwo bakomeza kuyikira, bavugaga ko nta burenganzira bwo gukiramo umuntu bafite. Yego, uriya mutegetsi hari ibyo yakoze mu ino manda yamaze ubutegetsi mu gihugu cyari kimeze nabi kuva 1994, ibyo bigwi yari afite yacyuye ibyo ko bihagije agaha abandi bagifite imbaraga nk'izo yari afite icyo gihe, akareba ko nabo bashyiraho uwo muganda. ibyo niyo twifuza kubaza abanyarwanda ko umuntu umwe atari kamara. Ibyo rero twanabyibazaga cyane Burkina Faso, ikigihugu cy'abavandimwe nabo bataribwiriza ngo barebe ukuntu babwira uriya muntu bati nyamara urangije manda twagutoreye menya ko aramaze imyaka 27 ayobora, ariko urumva ko n'uwacu ariho bigeze nawe ageze muri za 20, urumva ko iyo myaka yose abaturage bararambiwe. Hari umwana wavugaga ati njyewe nta wundi muntu nzi uretse kompawuri. N'ubu mu Rwanda hari abasore mberutse kubona baherutse kucyano barabwira bati twebwe twavutse kubwa Kagame, hari n'abitwa wa Muka Kagame cyangwa wa Kagame nyine bitiriwe Paul. Ubu ngubu ni abasore b'inkumi bamaze iyo myaka yose bongenda gusa Kagame, hari nabo ugenda bagenda bamushushanya kuko nta wundi mutegetsi bazi, kuko abenshi akorewe yuhuye neza kurusha abandi bose kandi atari byo. Ubwo rero icyo kibazo nicyo twibaza mbese abanyarwanda ni bakuru ibyo bintu, abo bazaba bazi umugozi bazaba bishumitsemo wo guhindura itegeko ryabarengeraga, iri itegeko amategeko ubundi abereyeho abantu bato kugira ngo barenge. Igihe rero ubyikuyeho bita kurengeye uwo wishyize mu mugozi, kuko nawe Kagame we mbonere ko abantu ajya kuniga muri Afurika byinshi bamuhunze, ntabwo abo bantu ntabwo ari perezida. Si perezida se ujya kwiba abantu impunzi akazishyura ku ngufu abandi akabatsindayo? Si perezida se wiba abanyarwanda uburenganzira bwabo bw'ikiremwa muntu? Abo ngabo bose barigita, abumva kuvuga, abumva gukora amanama, mbese icyo gihugu ni igihugu cy'ukuri ngabo parigwa nka purizo, abantu bagenda gusa nuko nyine bagaba ku kazuba ariko basa n'abafunze nta kigenda. Ubwo rero muri make nabo ndoguye kuko icyo kibazo nabazize Mukabunani uri muri babandi nabo bagiye kwiba ishyaka, ukunda ishyaka yibye nawe ntarabitsira ajya kuvuga ko ngo byamutumye ngo najya kuvuga ko Kagame ngo agomba kuvanwa ku butegetsi n'ubupfu. Mbese muri make
nibyo ndi kumva ko iki kibazo rero cy'itegeko nshinga hari umunyepolitike nanamuvuga n'izina nitwagira mu ngufu Faustin wavuganaga n'itangazamakuru mpuzamahanga, aravuga ati ndabizi neza ko Kagame azahindura itegeko nshinga akaguma ku butegetsi atahubwo. Ati ikibazo gihari abanyarwanda bagomba kubona ni uko byanze bikunze guhindura itegeko nshinga akaguma ku butegetsi bizabyara imvururu. Mwebwe mubibona mute?
Nereka n'ubundi mu Burundi bazaranavutse mbere, ariko kiriya kibazo cyo guhindura itegeko nshinga kizakurura ibindi bibazo, kuko hari abihanganaga bavuga bati ubwo uriya mugabo yatowe nako ni ukwiyamba n'amajwi nabwo yinjiza amajwi akaba amaze manda ebyiri amajwi yitoza ku ngufu, kuko ari manda ya mbere n'iya kabiri nta matora yabaye. Amatora waho igihe wemera ko abo muhiganwa banza kurubuga mu gatondo naho kubanza gushyira muri gereza bamwe, noneho kuganiza amatora bafunze numva nta matora abariho. Ariko noneho izo ngizo kuko ari ngo ba observateri ngo baje kubireba bakagaragarira mu matora yagenze neza, tubyemere ko ariko bigeze. Noneho se ko uwo muntu azaba yihe itegeko ku mugaragaro kandi akaba ashaka kugumaho, abo ngabo bagiraga patiyanse bati azavomora akaba yaza kuvaho bazavuga nzamuku ukuntu bamukuraho ku bundi buryo butari ubwo ngubwo ndendeteka ari nk'ayo ari n'imiryane yakurugwa n'icyo kibazo kuko yanga kuvaho yanze ko itegeko nyarwanda ryubahirizwa bazamufata nk'umunyamakosa noneho nibabimubwira we arasaba abarasi abambari yumvirica abandi banyarwanda ndi numva rukubita nabanda zongera kwica n'ubundi naraga
nk'abantu muri mu miryango idaharanira inyungu imiryango twita sosiyete sivile mubona umuryango mpuzamahanga ibyo byose uyu muryango mpuzamahanga ufite imbaraga nini cyane kuri Kagame kuko niwe umushyigikira mubona uyu muryango mpuzamahanga utekereza neza ko mu Rwanda hashobora kuvuka ikibazo gikomeye cy'imvururu Kagame akomeje kwitsindagira ku butegetsi
ndagenge nuko ibyo nakubwira ntabwo uri kunyumva ntabwo ibyo wita imiryango mpuzamahanga hari ikindi ireba kitari inyungu zabo iyo miryango rero niyo biyirukije ngo bakoze intervention bita ibarite bagenda nk'uko ibyo ubona bakorera Kagame barabivuga ngo babikora babikorera otipe imarite na buhungiro uzabaza uwitwa kusineri nari hariya rero nari kusineri icyo kintu cy'abayimarite ye bakizanye ngo habe za interupansiyo izo za interupansiyo rero zigenda zishyigikira aho ingufu zabo ziri n'ubundi abantu nurize muri kongo bamaze gupfa abantu babiri ikindi noneho kigutangaza ni uko iyo Kagame batangiye kumutahura arishaririza wabonye ukuntu ari kubigira kuri bibisi
yego nibyo nibyo rwose
yarishaririza agatera hejuru ibiki amabuye n'ibindi amabuye akava ku isi akarimbaguru ubwo rero kominote interinasiyonali ubona ko ugiye kubona ari icyo bakora
ntacyo
none se ni ukuvuga rero ko bamurika bakomeza kwisiririnda agatsinda ariko inyungu zabo zikaboneka kugira ko apfa kwisiririnda ariko bakomeza kubakorera ikiraka ibihumbi bamuhaye igihe iyo batarabona undi muhaye ikiraka ntabwo bazanyurwa tugaruke kuri kumpawuri kumpawuri abaturage niwe wamwirutseho bavuze urwabo ariko abandi bari bavuze ngo ni umuntu mwiza ngo niwe uzi kunegosiya ngo niwe uzakemura ibibazo bya mali bari babonye ibintu bamuhaye
bamuhaye ibintu byinshi cyane banashaka
kumuhira ngo naguyeho neza hari undi bashakaga akanaguyeho neza zenda kuba ashaka ngo murumuna we ngo anaguyeho neza akaba aritse murumuna we akaba ari we utegeka ngo we bamujyana muri frankofoni ngo akaba igitangaza akajya agenda mu mahanga n'ibitagenda avugira nyine ibyo bihugu ibyo rero ibyo bihangayitse bihugu bihita ibihangayitse bibiziranye ho bibyumvikanaho no mu rwanda barakubwira bati ubu ngubu mu rwanda wo kugira ngo bibatere imvururu mutuze undi muntu wasimbura Kagame mvungu nka madamu we cyangwa umwana we ntacyo byatwara bariya bashenzi bakomeza gupfa ntatinda ariko inyungu zacu zigatera imbere ngewe ndasubira mu byo navuze abanyarwanda ubwabo niho bagomba gukemura ikibazo cyabo ntahandi nta wundi uzajya kubapfira
tukiri kuri icyo kibazo tuzi neza yuko munakurikirana ku buryo mwize amategeko cyane cyane mugakurikirana n'ibyerekeranye n'amategeko y'impunzi murabona nk'ikibazo cy'impunzi ziri muri Congo ibihumbi bigera kuri 250 ziriya mpunzi umuryango mpuzamahanga ukavuga ngo uzazirasa hari abantu bamwe batekereza bati ntibashobora kubarasa mwebwe mubibona mute
uya kubarasa uvuga ngo ntibashobora kubarasa we arakwica kuko so bwa mbere bazirasa uziriya mpunzi cyangwa se ubwa mbere bubaza nakubwira none se karigihe bamutsinze muri afurika igihe cy'impunzi nuri yanjye wagiye kwigwa ibamukuye yari kongeje nase umusore ije nakubwiye abo bunzi ntabwo bazitayeho barareba ati ibisaba ari amabuye y'agaciro n'izo bunzi igifite akamaro ni iki twebwe tukavuga tuti umuntu ari imbere agaciro k'umuntu kari imbere nta kindi kintu kikari imbere igihe rero abanyarwanda bagabo ubwo batabona ko icyo kibazo kibarebwa kuko impunzi y'umunyarwanda aho iri hose yari kwiye guhaguruka nyine ikavuganira ziriya mpunzi aho gukomeza kwita abateroriste n'ubwo abantu abo bantu b'impunzi mu gihe batarasubizwa mu gihugu cyabo cyangwa ngo babone kondisiyo zo kugisubiramo bakaba bahawe ubuhungiro n'igihugu cyabakiriye cyangwa se bagashaka n'ikindi gihugu bajyamo ariko ibyo kubarasa noneze kubaho amateka y'isi yabaho wumvise ko ari impunzi ko zigomba kuraswa cyangwa ko impunzi bazakira nyine nk'impunzi ariko rero kubera inyungu materiye inyungu za politiki z'amabuye y'agaciro inyungu z'ubucuruzi nakubwiye kubarasaho ibyo birashoboka nako ndetse sinashidikanya ko bazabarasa kuko babivuga babivuga ko bafite amasasu ze njye numva batakina abo bazabarasa ariko kubera inyungu zabo ntabwo bazabarasa kubera inyungu z'ikiremwamuntu kandi niba nabyica bazagira izina babita kugira ngo nisho ni kubita abateroriste kugira ngo abo bantu bose bapfe ari inzirakarengane bazira n'ubusa
rwose aho birumvikana abanyarwanda imbere mu gihugu abanyarwanda hanze y'igihugu ntabwo bagomba gutega amahanga ntabwo ngo bavuge ngo amahanga azatumarira iki ahubwo ni ukwirwanaho aho bari hose kugira ngo nabe babeho icyo ni ikintu cyumvikana ariko nonaha mu gitondo kuri uyu munsi ngira ngo amakuru yatugezeho avuga ikibazo cy'abanyarwanda bagera kuri 50 bafashwe n'ubutegetsi bitewe n'uko bari mu muryango witwa Riprodoro muri Riprodoro n'uwo muryango witwa Riprodoro ubwo harimo utubazo tubiri kugira ngo bisobanuke ese itandukanyirizo ry'iyo miryango yombi ni irihe ese mwabwira iki abo bayoboke ba Riprodoro imbere mu gihugu bamerewe nabi barimo batabwa muri yombi
murakoze kugira ngo usobanuke izo za Riprodoro zombi iya mbere nyine wavuze ni ligue rwandaise pour la promotion des défenseurs des droits de l'homme ikorera mu Rwanda kuva muri 1990 nuko igihumbi kimwe magana cyenda 1990 niho uwo muryango twawushinze uwo mu buzima gatozi muri 1991 ukomeza gukorana n'ubu rero urumva ko gifite ibibazo byo kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda hakaba rero na Riprodoro ni réseau international pour la promotion des défenseurs des droits de l'homme iyo ni umuryango wavukiye hano muri 2002 uhimbwe n'abantu bahoze cyangwa bakiri muri Riprodoro yo mu Rwanda iyo miryango rero icyo nakubwiye ifitanye isano kuko abahimbye Riprodoro yo mu Rwanda barimo njyewe n'abagize umuryango Riprodoro ni abahoze bari mu miryango nyarwanda yaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu bifitanye rero isano ariko ntabwo ari imiryango umwe kuko umwe ari umuryango nyarwanda undi ni umuryango ugengwa n'amategeko w'ubufaransa ukorera no mu bufaransa noneho ku biri kubera mu Rwanda kuri Riprodoro ntabwo ari ubwa mbere uriya muryango wohoterwa ngira ngo nanjye nyine uri mu bawuhimbye nanjye kuba ndi hano ni mu mahanga ibibazo byinshi bikomora muri Riprodoro kubera kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu ubwo rero banyira ho bamwe bakabatoka iyo nshuye abandi muri bakabafunga ndetse dufite n'abanyamuryango benshi bagiye babibamo ngo mu mpamvu z'abanyapolitike bataboye kuri kubantu rero ubuze barafunze nanjye natubwize ko hari abafunzwe bagira ko bashaka gukora inama yo kugira ngo bitorere abayobozi icyo kibazo rero cyatangiye abo bafungiwe muri rusange baragira nyine ko barengera uburenganzira bukira bw'umuntu ariko ibyo byo iyo mpamvu ni uko muri mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu uwitwa Munyangaju yaragiye akuraho inama y'ubutegetsi na sekreteri egizekitifu abitumwe na leta y'u Rwanda kuko bashakaga ko uwo muryango uzajya wamamaza ibya FPR aho kugira ngo wamamaze iby'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse icyo nzira ni ugusabwa ngo wamamaze amatwara ya FPR aho kwamamaza amatwara y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu noneho aho bagize nabi aho babononye uburenganzira bw'ikiremwamuntu ripondora ikajya imbere ikajya ivuga ngo bakoze neza abo rero nibo leta nibo guverinoma ya Kagame ishaka kugwa abanyamuryango ishaka kugira abayobozi b'umuryango iryo zina rikagumaho kuko rifite abanyarwanda bose babyumvise mu bazi ko rivuga ukuri icyo icyaturuka kuri iryo zina cyose bumva ko rifite gusakara mu gihugu neza kandi duhari amafuti ibyo bari by'uwo Munyangaju yiyemeje wina FPR basezeranye kugira ngo umuryango bawureke pere noneho n'ishami rya FPR aho kuri ishami ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu aho rero abo bari gufungwa bashaka kwishyiraho inzego zabo si n'inzego zifite uwo zirwanya gusa ni uko babwiwe ko umuryango uyoborwa n'abantu batowe nawo ntabwo ari abantu banomwe kugira rero leta yabona nta majwi iri bubonemo igashaka gufata abo bantu babona gukora inama yabo ubu nibyo barimo barabikora uko bishaka ko byumva si ubwa mbere babikora mu bihumbi bibiri na gatanu barabikoze abanyamuryango benshi baratongera abandi bazaye bari benshi undi bana bazerera nino muri za buraya mu bihugu byose no muri amerika bagezeyo ibyo byose ari ukugira ngo bakize amagara yabo kuko bari biyemeje ko barengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu bakanabuharanira muri make rero kereka niba ari akandi karibazo umuntu yakongeraho kugira ngo abanyamuryango cyangwa batwumva bazarusheho gusobanukirwa n'abatwara
akabazo mfite wenda kugira ngo abantu basobanukirwe ni ingamba kuko murabona abanyamuryango bashobora kuvuga ati wenda hanze batuvugiye tobari yavuze ariko ndi kumva ibyo bidahagije ni iki mwabwira abari abanyamuryango ba riporodoro kuko turi kubona ibya riporodoro mu rwanda bigiye kumera nk'uko emudeli bayisheshe mu kanya bajya kumva ukumva ngo na riporodoro bayisheshe kuko babona yuko batari gushobora kuyigenzura nk'uko babyifuza
ibyo bakoze ibyo mubwiye ko babikoze kuva gushaka kwigenzura uretse ko hari abinjira mu muryango bavuga bati twiyemeje guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ibintu bimeze nabi tuzakora ku buryo abantu bose barenganurwa itegeko nshinga riragendera amahame ndetse na leta igira ishami igira komisiyo iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu icyo kintu rero kimeze gutyo inshingano nk'izo ngizo wumva ko ari inshingano zifitiye buri munyarwanda wese akamaro ariko icyajemo nyine ni ukuvuga ngo uwo muryango reka wuzuye igikoresho cya politiki politiki ya FPR ubwo rero icyo nzi nabwira abanyamuryango nge muri bake kuko nuko bakora nzi uko FPR ikora nzi nabwira nti byaweka bakishe bake hatagira umuntu baca umutwe hejuru ya repodoro nanjye wahimbye ubusingirimo kandi sinyinshi ndimo kubera ubujaje bwanjye nuko ndayiruka gute kandi ari yanjye ari njye wayikuye mu mutwe wanjye ubwo rero njye ndasaba ko aho kwizira bapapagareke bakore ibyo bashaka ariko uburenganzira bw'umuntu bwa muntu buzakomeza guharanirwa aho ku isi hose ariko rero ko leta yiyemeje gucecekesha abantu bose leta yiyemeje gukuraho itangazamakuru leta yiyemeza kunyonga uburenganzira bwo kwishyira hamwe mbese leta ikizigaje ni iki iyo leta uretse ko yo ubwayo bakora umugambi wo kwihagarika kuko izigezemo ugeze yari kuzagara
ndikumva twabashimira kandi twizera yuko mwatwemerera igihe cyose tuzatubakenera mukazajya mugira icyo mugeza ku banyarwanda mukomere mugire ibihe byiza bakunzi ba radio Imara tubashimiye uburyo mwakurikiye ibiganiro twabateguriye tukaba twizera ko tuzongera kubaha iki kiganiro cya Bwana Rutihunza ku byerekeranye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu tukaba twabashimira kandi tubabwira tuti mugire ijoro ryiza kandi murararyana ariko tukaba twabihanganisha uburyo bw'amajwi n'imbataje ayunguruye byatewe n'uko twakoresheje telefone kandi rimwe na rimwe ibyuma bikaba hari igihe bitaba byayunguruye ijwi ariko ibyo tuzatugerageza tubikosore uko dushoboye ngaho mwese mwese mugire umugoroba mwiza
tugerayo nshuti cyangwa umubyeyi umuvandimwe wa mbere na mbere yitwa ifaranga nugerayo uzase kubabaye ushinga iryinyo kurindi ubwire buke nugerayo uziga kubivuga neza gushyushya amasaro bikopesha akarobo onu gashikwe n'amatara yake miturirwa itatsiro yanjye gukenge ko ari paradizo onu gashikwe n'ibizungerezi